Dansen er dødelig, dødelig.
Tofas.
Tofas.
DJ Tofas.
Jerende zungusha kiuno alafu wacha iende zungusha huyo mlena alafu wacha aende vijana wana rada mta tukakuja nao kwa show promoter na teta mbaya ati kume chrome ukinyesha ni god ana come ndo maana vitu kugrow pesa ndo inafanya mata mecha na toanga ball rapa kwa nani like that's my son. That pussy ain't mine, just my gun. They say they want me in Dubai, I just might come. I don't like the limelight, they say I'm like vampire. Ni waka kreki, mongo waka empty. Mina saka hesi, waka wani wezi. Wana lamba kretin, why you overtaking? Manyu wana cheki, pia muna ni keki.
This is dance. Keep this dance. This is dance. Keep this dance.
Too fast.
This is dance. Keep this dance.
Bona ni nini na wawasha nkikula nyama choma tu firifiri na taska. Bro medituma ako kazini anaisaka. But anajua bibi yake anafanya nini naivasha. Boy, akisi Kenya kuna content. Na shindwa dunge chengani so nazidunga zote. Anataka nwagendani mina mwaga kwa matope. Si ubonga kilami tukitaka ganji itoke. Normally shembe teng mamoli kwa henneken. When I meet you my friend we got rich in the end. Tulimtupa kwa bootsi tulimtrace na magan. Kawamini tukoluzu lizesh the falling arm. Cinema bagla for sure na hisi siri. Bala club always enjoy kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na yesi kiziwi. Kasi bizu tanipata ni mesare sikibizi.
When the nine is in, sweet flanny shop of Sakawazaki, Jake, my sons, how to Taki, Kapuni Tambu, Sikutambui,
Dunga mini na unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies zime nice. Lazima ring, lazima ring light. Ndiyo msupa atukunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personali wa meiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fike bendo katike na madiva. Lizen nimezoza imi bakini tuwe isa. Yo, madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies zime nice. Madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies zime nice.
Yo yo, jamming family, wagwan, wagwan, wagwan. Yo, first of all, I wanna say thank you so much to you guys for jamming with me the whole of 2023, for sure, for jamming to my flavors, for vibing with my mixes. Fire, fire, fire. What about now? It's all about the New Year's energy, bana. Ini masaya New Year's, kwa hivyo sherehe ni proper, au sio? This is Jamming Flavors. This is where I get to jam to different styles of music, different genres, and different flavors. Let's go!
Big Bob. Metro, yo.
formidable syllables cheki shuki fit lyrical sip it no ki break utazima kadozi ya piriton breeder Mr. Preacher kama wananziki kwa synagogue flow ni old school lakini mirista ni digital connected kayu umbilical hii ni origi si silicon blazing kushinda ilesha kwa hizo farasi biblical chungo usiguze kaufiki bay si affordable ambie ni ngesh mina tanishi za dora masliposi kwa nabata labda akala za blada veteran FIFA player mufiness na L1 mkoro alisema ngaizo maglass ni za wageni sembe ni ma weekdays chapo ni weekendi kitu specially ni talanta ili kujana sil jina iko kila street kama trolley za smokichi men up in bad si leo tangu 2013 mola alishapanga sopa Lucifer chatoka nil stinking rich that's my favorite order so nikinukia poa yoni currency na bonga wapoa mi wapenda wote sisi kuona moja kwa changanya kuwa mix kama vidole za tofas chiki chiki cha cha mafosa ndio gwa kwa changanya kuwa mix kama vidole za tofas kwa changanya kuwa mix kama vidole za tofas kwa changanya kuwa mix kama vidole za tofas chiki chiki cha cha mafosa ndio gwa nda wezi fika standard jujai kuwa mja hata nkwe na injury bado minta do my best niliona ngomena squeezy washangwa na shower gel kamponi mayai na spaghetti zido calories nili mada poverty na nikaficha autopsy gunga leta nare wapigwe the letter vodoski kijana lisha make it basi bill niko all on me sin equivalent you don't believe me yet mi kuja sana power search choma filaments rap nifanya mini kiongeza nga dividends kendo mfanya mikono juu nika unaitisha offside strictly ni wapo watu sichezangi both sides wali nishika nikanza kuliza cops why says a wash trapper na ni point it's that guy kasi na answer nilikuwa na wacha blanks na ikibidi hata siguzi pepe irudivleli come the money came na siku kosana na fam bado loyalty ni priceless ujana ni scam easy come easy go easy come sini ho cheki sizi die broke heri ndedi na typhoid kujai kula ubamblow na juanini kusu growing up poor as a broke boy no shoes no toys like ngumu tatani mefanya BBL GPA shiki channel ingine ni CNN mother na liazungusha aerial yone TD Jakes hapo lenana basa wili yona BMX hakuna skill wako casual kwa hizi beats tau so kwa imbling shingo ipewe title lead first time to limit mili joshori ni flick jota kabla salamu washani embe nifunge zip na kwanga kazi joka daila come watch na magiz bado niko on kama cockroach mini mtenda dhambi lakini nambia God ukibariki wengine na
Ana, shika tambla, ana, weka vodo, ana, piga tu flash, ya jali chesa, ana, shika tambla, ana, weka vodo, ana, penda kuzi, toka zake zikimsho, ana, shika tambla, ana, weka vodo, ana, piga tu flash, ya jali chesa, ana, shika tambla, ana, weka vodo, ana, penda kuzi, toka zake zikimsho, ana, shika glasi, weka barafu, luku wana piga ndula ndio huwa chafu, ah, demni peng, kitu poa alafu, bunda kilo kumi, jegi topa mendasu, Susa.
Okay, approach, proceed, na caution, toxic, kini poison, ina flavor ya passion.
Kitu tamu mix ya genge na dance, all kama kafrae na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande siya kochash. Ni mauru, si ni komando ndani ya skat. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana, shika tambla, ana, weka vodu, ana, piga tu flash, ya jali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodu, ana, penda, 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 penda.
Kunywa gin na ma whiskey ladies hey ke ukiwa tipsy ndo hey. Nataka chupa moja ama mbili kawe ni gazla chesa ya nini kunywa gin na ma whiskey ladies hey ke ukiwa tipsy ndo hey. Nataka chupa moja ama mbili kawe ni gazla chesa ya nini kunywa gin na ma whiskey
Unaniletea star, nimonia star, mama yangu star, baba yangu star, iyo pepe yangu star, ex yangu star, DJ wangu star, mpaka bodyguard star, sosi tuleteo star, tushobokeo star, wanangu masta mpaka sniki wangu star, unaniletea star, jirani yangu star, mwenye nyumba wangu star, mpaka boda boda star,
kama ni
kanini, I naga show show,
I naga show wanangu,
I naga gutubu tubu,
I naga show wanangu,
masponsors wanazado,
I naga show wanangu,
Bubu za kiume tunazo sisi yeah, Ainaga show show Ainaga kujishaua Dada akipita na buwana ako Newe pita na papa ya
Kama unachota maji Ivo ivo Inama Ivo ivo Nwende mpaka jini Ivo ivo O mama Ivo ivo Kama unachota maji Ivo ivo Inama Ivo ivo Nwende mpaka jini Ivo 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 ivo, yeah. Kitika na pokata lazima
nikapende. Mende kipo basi kipo chemende. Malaka nataka kumungunya peremende. Ukisha kula nguna yani bonge la sembe. Tupujishe, watatribia. Unajita mlevi alafu unachagua bia. Okay, change it down, na change gear. Sick jogi zembe atakiwa chocha kulibia. Ivo ivo, inama. Ivo ivo, twende mpaka chini. Ivo ivo, oh mama. Ivo ivo, kama unachota maji. Ivo ivo, inama. Ivo ivo, twende mpaka chini.
Let's bring it back home one time, one time, one time.
Tipa, tipa, hapa natatisha na watipa, tipa. Rada natapisha na kingipa, ngipa. Nana nalalisha neza tipa, tipa. Stipa, tipa, stipa, tipa.
Dipa, dizi nelit kama ana hipa dipa. Wahenga lisi manga kaki dipa dipa. David Beckham blena funga manduki. Nathani uboy ni new kid. Mino muda maki na mangondo minge. Nakula samaki ni madondo nyinge. Namu fala staki taru bombo nigga. Kama nagasaki na mabombo mtriga. Niko deep end, tamasha za weekend. Mamdingi na deep end, lazima kweni kipeng. Gari kubo V12, auto feni kiden. Nampeleka na
rien. So we stepping into the new year right now.
Dipa, dipa. Upon a tradition of a tipa tipa, rather than a tradition of a tipa tipa, none of the lishan is a tipa tipa, 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 tipa tipa.
Listen, watch and put your left form.
Ina kakitu kwa mbosho mkutole phone. Kuja na mavitu vidosho makora zone. Chocha chipo mwitu na posho necho mapoke. Ndemi nita kuja na chumvi na nyongi ya juzi. Leuta towa mushi katoli ya msiwa smoky. Nitacheza kama mimi. Elafu nkupa trupas cheza kama Lewandowski.
Yo jamin family cheza kama wewe.
Cheza kama wewe. Cheza kama wewe.
Cheza, 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 cheza.
Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe.
Too fast.
Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Wewe.
Mwadema. Alisema hatu endi mbali. Hapa ni wapi.
Hapa ni wapi.
Mwadema. Alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi. Mzinga ni
gaga. Hema, hema. Dema kona big denda, big denda. Acha ni wape sinema, sinema. Satano mchana na bado mimi sijatema. Penye tumetoka wezi guess ni wapi. But penye tumefika uneza tell ni wapi. Mzinga zina dedika ni ajali. Sikiza niyo kwanza venye anabonga kilami. Mode nilimpata kama mezima. Kapoteza macho akadhani hakuna stima. Yeah, squeeze za bekazi ni kuririma. Kuamka kungara na kuchoma liva.
Mdeo mao, alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi. Mzinga ni wapi.
Mzinga kata.
Mdeo mao, alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi.
Leo sina ganji soki leo na kibembeleza kama mtoto. ID Ferrari zimebaki kwa mbosho. Wezi jua niko nunge nikipost photo. Tunawasha kiwash wash nikatukoloto. Kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza. Vile napewa macho kakipofu na mamande. Myule mbaba pale nitamupandisha pressure. Oops, 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 oops.
It's a vibe right here, it's a vibe right now. Jamming flavors. Vibe me on New Year's, maze. Let's go.
Leo sina ganji soki leo na kibembeleza kama mtoto. ID Ferrari zimebaki kwa mbosho. Wezi jua niko nunge nikipost photo. Tunawasha kiwash wash nikatukoloto. Kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza. Vile napewa macho kakipofu na mamande. Myule mbaba pale nitamupandisha pressure. Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix Cheng na kizungu ni dopluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loku after party korunda.
Wanajua chinchila ndo kabisa. Vile mina tisha. Simu zina ring kila siku tuko busy. Na shingo zina blink. Na ishi dream ya shina kiwa young. Na mindo tuna dim. Usiulize kai gari na space. Kuna drink kuna haribu kieka chesa. Tuma CDs from Kalesa. Utatesa. Haina pressure. Ikwe mwaka kushika mita USD. Nikwe mali unafikiria niko ya ukweli. Na rapi tunaona kwa vision do utue mi. Na zanga kani shona mwisho KJZ. Na kuomba permission si kwa free. Na wakona mission kwa kaa mimi. Na ndo manate zo vitisho zao sisiki. Wanovwana kuna ingine kaa hii.
Oops. Under the influence. Mix Cheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loku after party korunda. Under the influence. Mix Cheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loku.
Mali wa Kenya wamegada wezi kosa te. Awezi pata nyama kose te.
Mali wa super wamegada lazimu fike be. Awezi fika na sifike be.
Mali wa Kenya wamegada wezi kosa te.
Fuliza bado hakupei. Ogopa mrembo anaitwa fei.
Na ukikosa ni makosa. Na ukikosa ni makosa. Jo ukikosa ni makosa. Jo ukikosa ni makosa.
Fast.
I had to do this for the fans' sake. I'm getting all this love on the fan page. And plus I kill it on a damn stage. Eating my competition like pancakes.
We short and go so in Isabe my champions. When in Brazil, Mr. Zako ni my son see. When in Bobby, we see Bishan and Janches. In fact, I blow my talk to us on Anches.
You hella done what you think is up with this rampage. You think you can just insult me cause this man's paid? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's spray.
Acha moto, hapa sili wobo shante. Na hika nairo kushafungua my branches. Nishaku mark red dot kama pantre. Kauta kizogo, we comply, to us a changle. Chukwa isi kisindi o champes. Champes.
Nah, bro, you ain't no champions. Champions, champions. You cannot be champions.
Nah, you ain't no champions.
Ni form niko form na mashuri kama ni weekend mjipamba tuna mbogi window the rest ifike best na moti leo tuna band tuna stand to be sensi
sipo kamili bila trio na ma painting wawili wawili kitchen ndio nfanye testing mukanyambisha kana nuka zenia septic kuna kubatisha zinararuka na kisensi
kanipoka iko ready kama power 24/7 miche za kijakbawa nikanyau kalidaya kana power mindo grandpa buda mindi yo manyanga unakata panda balance wageto mondani ya dunda na shada nilidhani nika super kumbe filter siwezi jaribu kutipitono kona jigas party after party later party cup mister nguri sana zimeenda platinum viroga vitamu sana neza nita kandiba kani fame sina shame buda sina kaliba bedi wa kinyaru julika na juu ya bakwa kani rada misafisha kidasta panster kwenye mix mimi ndiyo master panster kwenye mix
too fast
kani form niko form na mashuri kama ni weekend mjipamba tuna mbogi mindo the rest ifike best na moti leo tuna band tuna stand to kisensi
siko kamili bila trio na ma painting wawili wawili kitchen ndio nfanye testing mukanyambisha kana nuka zine septi na kupatisha
mini beef baba day nonsense shay target juni full package now when you find my mom I compare kau naipenda semo sio gope ati naipenda I like what I see. Ina kaweru karuka ukijai kuva jeans. Wasorona nendama mifichanga lazi. Na girl kutos yuko juu. Hele mkeka Aladdin. Komo tutapel. Tuneza blend kama Ibna Lapel. Umedunga Chanel. If you know me well, I can be your clientele. Kauna kinda na nunua duma invoice kwa mail. Na kausha vuta signal.
Siko busy if you wanna see me later. Missi no nini but si leo niko kwa keja. Ulishasikia vile nyuki fota sali come through niko na mali.
Naipenda walai naitaka. Weni big baba basi mini mafa. Kutufisa lazimu utoe pesa. Bembeleza sijui kuteseka. Kasi ganji baba see you later. Unarukia kati ni chest tunacheza. Cruising nicely na siko kwenye Tesla. Kwa lap ya tajiri kazi tuku cheka cheka. What you know about living this life, baby girl, and a rhyme. Tell your favor, I said hi. This man, and a deni kue wife, na watoe ka five, and a jokes a why wife.
We ni big baba, sijai nonsense, ni shy target, you ni full package. Na when you find mama, una kombe, ka unaipenda, semo siyo gope, ati naipenda, tuli,
naipenda,
Listen, Jamin family, we're all about the Cop Bank here, account for sure. Una join ni masaya sherehe maze deck. Sherehe ya deck now ni unmatched. But maze, I need you to stay ahead of your finances. I need you to keep your finances in check. And one way to do that, and a very vital way, is by having the air account with Cop Bank maze for sure. Make sure you lock in yourself with this account for sure. Na utakuwa mbele maze. Stories of finances, utakuwa fiti bana. In the meantime, Jamming Flavors is on. Let's go.
Let's go.
By the way, I go by the name of DJ Toffers, Mr. Five Star. Wacha tuendele na sherehe, everybody now.
Switch production. Nime kwa makuwa, jamplani hapa raunda. Na kuna shore ya nanigo jamtako sauna. Yani sauna, na kawelewi basi hauna. Kauna mbao, amu mimbo love ya tati na kupia basi kau. Tam tam, flani flani kana mbizaro na semo tam tam. Flani flani kana mbizaro na semo tam.
Yo kuna utamu flani ya jamming flavors and match. Tam tam, flani listen, flani listen.
Nina utamu fulani, nani kwa nani. Akifika kejani, anaipatanga iko mezani. Half sahani, half chumbani. Leo napata mapenzi pale kwa bafu jamani. Ishika hapa mimi napoteza data. Tonight only one thing ndo ina matter. Sitaki hata kujua yo marital status. Fanye tu vitu zimetuleta hapa. Napenda vile unanukia wendo nanivutia. Postako limefikia nimekupa mia kwa mia. Kama loja timia ni kwapa kukutia. Don't stress get a beer with my hand on your gear. Scented candles, set mood kwanzo. Ziki kwa mbali juna sauti uneza handle baby. I'll make you take a seat and make you humble. Mchezo ya kitandani hatupendangi kugamble.
Nimekoma kwa jam plani hapa raunda. Na kuna shore ya nanigo jam tako sauna. Yani sauna na kawelewi basi hauna. Kona mbao amu membo love your daddy na kuja baki kwa kanga. Flani flani kana mbizaro na simo tanga. Flani flani kana mbizaro na simo tanga.
Flani
utam.
Majuka ni kama unarusha mamikono tingisha kichwa chungu sivunje kisogo telemuka telemuka kakono kono basi ni kionjo tuende mamio ndoko mamio mio 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 ndoko mamio 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 ndoko mamio mio 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 ndoko sasi inadonjo wasi ni kumoto mamio mio 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 ndoko mamio 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 ndoko mamio mio 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 ndoko sasi inadonjo wasi ni kumoto
kaleka dance cheki kaleka dance kwanza kiwa kijaba ndo napewa kichance low but sure no kizito kona relax rusha mikono juni kama hujui kudance ah toa kofia na mkono kulia pa panguza kiharaba notoe kijasho moonlight love kwa jua na mpango wa kando ndo kisenda maithana madhando
hey mami yondoko mami sipoko kakuna njoti tunachana na popcorn ongeza flow na dojo tumedonjo alisema ni fast but hiyo ni uongo sikie nyeji huyo dem ni mwitu see through niliacha chuo ni pedi bitu bitu dani ya msitu iko na jitu please tu nimemada
too fast
eh, mamio mio 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 ndoko mamio 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 ndoko mamio mio 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 ndoko sasi inadonjo wasi ni kumoto mamio mio 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 ndoko mamio 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 ndoko mamio mio mio mio
You watch your vibe zito shike, let's go.
Lose me shika my guy. Niko free, weekend my guy. Zone, niko zone my guy. Kitu nimepiga leo imeniweka high. High, niko tu za high high. High high. Pop 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 pop, pewa shot. Kila mtu pewa shot. Tafuta wako
yako tende 2 by 2 nishike kwa mabega nikushike kiuno tu kiuno tu kiuno tu usitingike sana tingisha kiuno tu ni kama tuko kanisa DJ ndio pasi kwa hii kanisa anaturoga na misa Miss Anita pea na sadaka tuko bali tia bali.
Yeah, tuko vibes for sure, tuko vibes for sure, listen. Hey. Kwa hivyo usiniharibie mood bana.
Please, usiniharibie mood. Leo nasikia tu hinti, leo stani.
How are you feeling right now, Jamin family?
Please, usiniharibie mood. Leo umesikia tu ni hoso. Usiniambie tu. I just got paid. I just got laid. Nime reconcile na be. I'm happy. Jana kalikuwa kamenuka. Kitu zake likuwa mepaka. Manze nilikuwa nimeshtuka. Lakini leo bibi ame relax. Ame nisamehe juu ya jana. Klande alipiga kama tumelala. Meza leo tunenda ulevi. Leo staki kurisk. Leo nacheza chini tu. Please, usiniharibie mood. Leo nasikia tumpiti, leo staki umpiti. Please, usiniharibie mood. Ile umesikia kunihosa.
Mutu 54 music to the world.
Kaka mimi kuna makwela. Kaka kaka milipewa na teta. Sicheka na ponga, kijusibu na teta. Kunjika shingo, juluma imeweza. Abdala, dala bibi dala. Tuko chere shida inshallah weka magenge na rumba za wababa tuzirusha mikono jungoma inabamba
jongi ya ndani tuodororo wezi place bet na kasi motorolo domo chini ya upenda yangu chini lolo juu ya lichuo kugeuzwa soko soko toko chiko mbora shimo wera iko koko riko nite jogo pewa mwiko lena siko mashirona etwa shiko na kachiko abdala kaingia tipo
kaka zeni kuna makwela kaka taka milipewa na teta sicheka na shingo juma imeweza Abdala, dala bidi dala tuko cherehe mashida inshala weka magenge na rumba za wababa tuzirusha mikono
Angie, Angie, buddy shake your body Angie, know you want me try me, try me
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata, kionyashwa nipa furaha, itakidi tumechanga, you sadata, akiwa lai nimekupata, can't lose you, niko rada, big size, baby, baby, uko sawa, I'm addicted, Angela, my dawa. Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
Angie, Angie, buddy. Shake your body.
Twerk, genge. Twerk. Yote mathematical calculation, division, misi puiti gali navigation. Chan na changanya sheng na jomi ekan, elephant do vuku yondo implication. Hatu bagui tuko pan African, mask X na kimbiza na imetoka Japan. Sa ingine feature white ni kondani ya Nissan. Kiyo moka ni chukubima chwinge uje Roman. Ay, twerk, pom pom, twerk, petit gal, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, jomi ekan, twerk. Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianyan, twerk, Kenyan, twerk, Geng, twerk.
Kaka jambungu ni shante name, ngoma ni kali shante name, kuruma, dogo we ni kwame, lewa tuliza itikanye, ninatakia nani, takitakia kuteka kina nani, takia kuchezeshwa na majirani.
Cause you ready for sure, listen.
Cause you ready, nipate nimechill na kabinti. Form ni mingi, hadi anashanga na sisi. Kila siku ya wiki, get tipsy, na nikiget done.
Dole
the whiskey, Jack DJ, me na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jam levy. Ish too crazy, kukumbuka siwe.
You watch us eat too nice, passy.
Nime bed, nime black, sima so, nima ngire. Zime nice, dem moja wawile. Zime nice, na mataska mapile. Zime nice, maria kwanza ya pile. Masoni mangire, demenai, demoja wawile, demenai, na matafika mapile, demenai, mara kwanza ya pile, demenai, demenai, zangu zimenai, demenai, demenai, zangu zimenai, demenai, demenai, zangu zimenai, demenai, demenai, zangu zimenai.
Me, nimechele na debak, juu watu uko mbele wako maji kama ta. Na kesho niko wax, babenye zimenai, sitabidi nime flash mdosi. Aki call back, aki anani sio koti. Niko kandia ufa na kelele ya mboki. Kama ni mgori, basi kesi badai. Wow, niko cloud 9, wase niko high. Sima so ni mangire, zimenai, demoja wawile, zimenai, na mataska mapile, zimenai, mara ya kwanza ya pile, zimenai, sima so ni mangire, zimenai, demoja wawile, zimenai, na mataska mapile, zimenai, mara ya kwanza ya pile, zimenai, zimenai, zangu zimenai, zimenai.
Chain. I'm just really trying to maintain. I know you're thinking about the same thing. She a gun, make you bang bang. I'ma do you till you can't stand. My follow, man, I can't stand none. No, I make him come here one by one. Taking my time, baby, wait your turn. I don't waste time, I just change.
Pale pale kwa DM, ilianzanga na text. Siku dani ata get. Baby, you're stressing my head. I just won't be stretching your legs.
Kumbe hakuwa na pressure, mistari zikakam zikienda. Sikesho yake alifika keja, now she on my bed akisema, can you fanya like this, can you fanya like this, mm-hmm. Can you fanya like this, baby can you fanya like this, 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 baby can you fanya like this.
Mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Halo. Mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Halo. Mambo imechemuka. Nimechemuka. Mambo imechemuka. Imechemuka.
Mambo imechemuka.
Imechemuka.
Too fast.
Mapenzi nena kula sa easy. Mapenzi alifanya niwe cheesy. Mapenzi alifanya niwe lazy. Sasa right now nigga easy. Nimezima. Mtu mzima. Nimezima, nimedaka, tatana mapenzi. Kushoto, kulia, na kucheki kilia. Mtu mzima, mimi nimetulia. Mapenzi mapu, nekula kwenye sinia. Nimebobea kwenye kazi, mimi sinia. Alo, mambo imechemuka. Ati nini?
Natero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka. Nimechemuka, mambo imechemuka.
You listen, leo maze ni December. Lakini chunga maze mambo isichemke. Unajua tunaingia January. Na unajua vile January ufanyaga watu. And this is why I want to plug you to the Coop Bank Air account for my people between the ages of 18 to 35 years old, maze. Ndio ukairada ya finances zako, maze. Mambo isikuchemukie January. Sindio? Wacha tupati responsibly. In the meantime, let's jam.
Balo kijana baro baro wana ingira ndo ni kuchape mkwacho Renga kona sura na madiambos jambos Gami kupigi sheriba za kanairo Mambo kujitepa weka tesa meza Turu pressure setan kuchiweka Tunameta sosi nego kwa nature Ketchup kupepeta koti na piga bega Prakata sakata yonkala Rada na kama tena mkemba Kichapa lazima na kam tena Kichapa sana utazampenga Sabula sigidi Mikey Wakati yo gamba cheese story chiku Wa muku kabadi
Balo 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 Bataka bataka ding dong Onye no kira kona bom
Let me tell you about Jamin Flavors, listen.
Chupa kuchupa, tobi ekane vinkuba, kusaba topuka yuda, changala kunyomirwa wansi wenjuba, lwenzi punye lwenzi yanze, nibi hoku teleka mbiganye, yenkoze samanyi gange, newe mpito muyange.
Standarda, mena fala na taada, bawala ba nje pan mebada, mekwasa nebada, atenga sisaga, disa new ya mego.
Okay, leta chupa kuchupa Tobile kane vinkuba Kusaba topuka yuda Chagala kunyomirwa wansi wenjuba Lwenzi punye lwenzi yanze Nibi hoku teleka mbiganye Nenkoze samanyi gange Newe mpito
Chupa kuchupa Chupa kuchupa Nina saka ganji
kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Nini na kipa, jina jomla papika. Kama nili the guni, pato mepika. Kama weni my guni, pato mekisha. Sura za mababun, mazezi na tisha. Na kama wezi moni, javidu na pisha. Kut inatupa, siyezi fika bei. Heri shike mafuta, nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabibi. Maziwa iwe fiti, kutoka kwa hizo jegi. Nini mauru, bila katapila baby. Unacheza na yombulu, unacheza videli. Aduki ya mini mungu, bado utadedi. Hii ndio ufale, ilfanya sige zangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Pigia hiyo shasha, dizina lipuka. Ujamuru sash, chese nae kabuka. Ujamuru dash, piga pale.
Uniambie, ebu decide, it's not your time. Iyo with that. Uniambie, ebu decide, it's not your time. Iyo with that. Unadhani bila vya tuweziishi. Newsflash, tutaishi fiti. Tutakusahau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Unabehave ni kawe tuko na option. Pia sisi, iyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change, itabidi nitembeze. A last chance, ati last chance. A last chance tuliacha last year. Iyo ndio ufala mista kikusikia. Usipo change, kanyanga. Weni ambie, ebu decide. It's not your time, iyo with that. Weni ambie, ebu decide. It's not your time, iyo with that. We decide, counter change. It's not your time, iyo with that. Weni ambie, ebu decide. It's not your time.
Stanky mami spol pana. Dazima simu ndo si pige pige sana. Dazima simu ndo si pige pige sana.
Mavo on the beat.
Si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Ni mori after this ni lawama. Na staki ma miss call bana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Na staki ma miss call bana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Simu flight mode siko. Batana na msupa kukwa inbox. Asha sema difadela situ linko. Nayo nayo ni kam show yo ni simple. Next day zo mafida asha ripo. Hapo kwa Edgar ubare niyo siko. Ndiyo mana chali yake yako pisto. Na meti lisha anza kabla kiko. Lakini buta please note. Super lini mada na mastingo. Alinifuwa trao boxa na maribox. Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa ivo. Hii Nairobi chunga bibi. Kuna mafisi makialis magwiji. No kitoko singizage baridi. Nikawaida ni tabia za chichi. Si uongo napenda wasichana. Nikolojo na bibi ni wa Alan. Ni mori after this ni lawama. Na staki ma miss call bana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Na staki ma miss call bana. Dazima simu ndo sipige pige sana.
Unajua kutesa kweli. Nyutesa zaidi ya miba iki kusumbwa kwa beli. Kijana ya dagona saike makaveli. But ganji na idaisaini siomoke ni kidedi. Niko full of words kama korido za laibu. Free cells inatoka ziki spread kama swine flu. Mbono kule mturano unajua tuko paipu. Kaime test funny juo mikula kitu sio. Conros kajua kali a. Genge jua 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 kali a. Genge
jua kali a. Genge jua kali a. Genge jua kali a. Genge jua kali a. California vitu mzuri tunendelea mbele. Hakuna cha uzuni hapa furani tele. Kono mesahau mziki yangu bado ni genge. Kono natudharau tafadhali msifane ni teke. Sitadangana jamani merudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu kwa ngoma poa. Tundo tazidi kutoa. Unatulia nini vana mkatuzitoke. Unapanguza nini vana wacha jashi mwagike kote. Ataka kuna ukame tunajituliza na mazibaridi. Lemo roundi ya menyembo ni ukute na ngoma mbili mbili.
Pandisha moral kidogo, listen.
Na moral, moral, wachi wabambe. Na mjipandishe juka bendera na mwimbe ngoma ka national anthem.
Once
time for the new age vibe. Listen.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na haga nono.
Too fast.
Like tenda we mapewa tako kwangu ni clean so butafagia kwako nikuje ndogo jutakula kushoto usitake kuona na my dirty version nilijam nika sample mali yako manzi yako na mpanga wako wakando tunapiga katrio sam tunakusengenya ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda mtoto wa nyumbani mtoto la home Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe bad bitch kwa ipati baby ko top kwenye flow joka na perform
wale wa TikTok wale wa TikTok
pick mpoka napenda kuzitoka TikTok kana konga TikTok big pop kana penda stick proper big bomb bila kona big bomba big pop kana penda kuzitoka TikTok kana konga TikTok big pop kana penda
too fast
big bomb bila kona big bomba
hapendi vijana wa Roy Sambu hapendi kupelekwa hizo klabu mimi nataka jo a trend akule vitu best alafu nikafanye maajabu msupa ni mpole hana mambo alafu hapo nyuma mauano yoga game bye mavitu ni bulai sivi nime apply chali yake na mtoka
mtoto wa nyumbani mtoto la home Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe bad bitch kwa ipati vibe ko top kwenye flow joka na perform big pop kanapenda kuzitoka TikTok kana konga TikTok big pop kanapenda stick proper big bomb bila kona big bomba big pop kanapenda kuzitoka TikTok kana konga TikTok big pop kanapenda stick proper
nilifanya shiro kuje kongwe daka bado chaleke ni donga na bambika na stika kipatiwe mejichonga na shangizi ni gani lipatiwe dayona yuskizi ya visini kimbeka na mabendova na guza guza jegi gedhinya kuni kigonge na baki mini tampe shiro usha ni soma banani nafanya baby gala kwe sponsor mumpati ya ndizi mara tatuka mgonjwa shiro na nicole tupata ni saa moja menipikia fiti kiroma na johnny walker mini kukwa jeans leather jacko na topa tini ni marabo shiro apendi posa luku ni safi kundiku inacheza kwa to jana tuwa gani shugli before tuanze kubonga roweza nyoro mine kutumera kasofa manduru zina doga ah shirona do shirona ni sponsor shirona do shirona ni sponsor shirona do shirona ni sponsor shirona penda gavenye mina mina mina
shika wana nita kimele ista na wachizisha chekina wakwachu kila nikiroga na si mchezo kwangu hini mboka walidhani wakikaza sitafika pa ketu cheki vile sisi hudu most most tusonge 2 by 2 nuku safi toka chini hadi juu ah kamata ah kishada ah alisema sitoshi ni vako ah nasaka ah napata ah ukizuba utapata sio wako nipe mic maji na mafuta kibiriti nipate kuwa chemsha toka east paka west na testa ka weekend kabambe leo na kesha hii rap ni nini bila isa hii game ni nini bila misa kila verse na chapter ka misa vile mi upenda maji nite analisa maboy wanadai dema mejibeba size yake lakini bado ninaweza pe nini na katu pesa mina dai se atachafua hii meza manzi sexy ala mko tayari kuenda traki na sima beshte mko mko fresh mko fresh mko tayari kuenda traki na sima
wacha pombe
kisha prove ni skill ina wengi tumeshatoshia kuwa blessed na banga ini best kuwa dress maheta tumeshine wasichoke waendelea kunyesha kani true watu kichi na makeup ni clean sheet bars na ni pen na paper eye sikia hii mi na feel kuteta ni 2 in 1 go tuna kill me better
usini advice usini advice usini advice usini advice usini advice usini advice usini advice
pereka mshene huko sina time weka nyaka
usini advice
lazima nipige serehe before bana nizeeke
sherehe siku hizi za mask sini Gen Z tunafika gawa fast hatuwezi miss unajua hiyo ni fact mbona una act nika wewe ni wapa leta kinare ni kusetie kifua kuna kimorio kinajifanya kiezi waka hawa mafala kuna siku joni tawachapa wacha zi nice ndo nipunguze madrama usini advice usini advice usini advice usini advice usini advice usini advice usini advice
pereka mshene huko sina time weka nyaka
miusini advice
lazima nipige serehe before bana
kwanga sikati majika hai.
haijafika weekend wiki kuchapa kazi kusaka yo maziwa hard work ya tajiri mtarajiwa na siku wangi nozi kwangi nimefollow njiwa first of all wa Kenya tunapenda hippy kila siku kuna mahali inapigwa na high hippy hi baby langanya hi baby baby dress to kill na mimi sitaki ku daddy zimeshika but zitashika more vocal sultan shorts wanataka moju tuko pamoja mimi siwezi sema no tunainua glasi juu tunachia stumo zimeshika but zitashika more vocal sultan shorts wanataka moju tuko pamoja mimi siwezi sema no tunainua
it's a weekend for sure
Nimepin location leo ni weekend then I put my boys to leo ni weekend after kuchapa vera tuna party weekend viole outside ikifika weekend nimepin location leo ni weekend then I put my boys to leo ni weekend after kuchapa vera tuna party weekend viole outside check my body for best body for top let una kitana na machet shida video shida ni ombe kiwa less na tuko zone na venye bana tuna flex so it's to mess let it on my best
Jamil Flavors Hindo ina bamba
Hey Jio blank ndo shin tunavuka ni dancer Lyrical doctor ni Buddha Zimeshika tuko high ivi ivi Macho zimenyanya flight mode easy easy Wenda kuwa na Malawi Fresh book malo Fresh jama tawi ni kikang mufindawi Korondi minifanya wanati Kasi gode juu ya kuki misitaki Ani namba uno Bazu neza pulo Koshini yangwai kurubai na makulo Same thing fully loaded Zote ni alarm Zote ziko box ya ni zote ni aja
sema yeni lele na kati ya madenge wata shembe staki alikuwa njege aliwekewa matembe akiwa na malele cheki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge wata shembe staki alikuwa njege aliwekewa matembe akiwa na
cheki lele alinipigia tenja nataka ni msese anataka tu mbebe wata shembe chali yako shinyanga senje ni kama ni msenge hakulangi kinembe sini kabaya daktari wa madenge na wapea matembe na tibwadi kinenge ukipapasa naeza chara 7 mini lightweight tukitaka unibebe oh no juma DM zimeja Anita Rebecca wanadai kunikaf wa Kanero Sing City ala hiyo ni BBL au natural ma ama pink side girl long hair big bum pretty na real life uneza confirm wambo napendwa na wajaka sana sana walo lipaspana wongezeza sauna pahali mina pele kwa nani sahi first class touchdown Zanzibari miupiga biz kama wa Somali kaubongi ganji unipati chikilele alinipigia tenja nataka ni msese anataka tumbebe what a shame chaleko shindanga senje ni kama ni msenge hakulangi kinembe sinikabaya daktari wa madenge na wapea matembe na kibwadi kinenge ukipapasa naeza chara 7 mini lightweight na nikifika unajua masaa nikirusha unapapasa na nikitisha we harakisha na niki fika unajua masaa nikirusha unapapasa na nikitisha we harakisha na niki Nani
upendanga machali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utatizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child ana dime mpatie ka family kama kabi na mili tutoi tu happily missy dem wako settle my dreams reality kula kitu hungry hungry
my baby my love ama penzi undercover na yehu wanda kama kuna another Jing tangu jana, sitemi sitawacha Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda Na nikifika, unajua masaa, nikirusha, unapapasa Na nikitisha, we harakisha, na nikifika, unajua masaa, nikirusha, unapapasa Na nikitisha, we harakisha, na nikifika
Whoa Ay. Bala. Na metro. Ay. Oy, gosha nanga. Ay. Oy, mbona na kan
kanka uko deep sea woy. Mbono na kanka uko ish ish woy. Mbono ni kauna mufriski manguelo mavelo tezos kondit ni woy. Mbono na kanka uko deep sea woy. Mbono na kanka uko ish ish woy. Mbono ni kauna mufriski manguelo mavelo tezos kondit ni aye. Mkwela ni choko bonita mashisha sativa zote na piga. Tenje na liasa ni nani atashika. Tusha pita siu kitu metoka atiriva. Next stop ni 18 imefika. Leo ni tofas ni onacheza uko quivers. Take it, take it, touchdown hadi thika. Road kamzozo hadi rengwa sajisa. Woy, mbono na kanka uko tipsy. Woy, mbono na kanka uko ish ish woy. Mbono ni kauna mufriski manguelo mavelo tezos kondit ni woy. Mbono na kanka uko tipsy woy. Mbono na kanka uko ish ish woy. Mbono ni kauna mufriski manguelo mavelo tezos
Too fast.
DJ.
Too fast.
DJ. Bravo. Champion. Champion. Champion.
Time right now, listen, listen. One time for the ladies jamming right now.
Search me a body like the only grill. Then girl, you have video on Facebook and share. And the baddest wine that I swear. Girl, bro, back, right, tick, tap, girl, shot, hot, dog, tap, boy, girl. Me a tell you me why you can't tap, girl.
Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana kutatisho.
Yo, niko deli kama ukedi. Nafanya warembo wote mtaani wana steady. Wakistedi na walaza kwenye bedi. Kwenye bedi na wapiga mije lady. Machali wao na wapiga mahedi. So sick in the head, ka skedi. Meditation ni pate kwa bedi. Already na steady macho ready zine fedi. Leta kinare ni kusetie jua. Leta kinare ni kusetie kifua. Leta kinare ni kusetie jua. Leta kinare ni kusetie kifua. Leta kinare ni kusetie kifua. Leta kinare ni kusetie kifua. Kana zikishika sana
okay. Closer, no distance. You like me, you're mister. Wine, calypso. Me like it, sadito.
Bumi nani bam 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 bam. Lepa na kashata, misbehave nito haka za mchaka. Ye ni mrembo, lakini ye ni dan 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 dan.
Yeah.
Lepa na kashata, misbehave nito haka za mchaka.
Yeah.
Ye ni mrembo.
I told my wife wacha ni misbehave. Vile yo makalina ni instigate. Wanna die bank na misi CBK. I broke your heart and I do it again. So I went on a date with this bitch. All this pressure I had to discover. What's gonna go, ayy? Not you at home, madam. Is he being jealous or am I being stubborn?
Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeane namba.
tunataka mdark, light, tall, behe, tutafuta
Too fast.
Tuna plan kika yetu kumbe uko alone. Masha ni safari mina ride alone. Nada mini omoke ni kujage form. Ama labda weo omoke ni kujage home. Mina ekome siyezi yonjo ai. Nakunya yote. Nakiamua kukupatia ai. Chukua yote.
Yo maisha ni yako, live life to the fullest.
Maisha ni yanga. Hey. Weshi gulika na yako. Napenda za kwangu. Weshi gulika na kwako.
Usipangwe,
usipangwe ngwe. Usipangwe ngwe.
Usipangwe ngwe.
Usipangwe ngwe.
Usipangwe
ngwe. Usipangwe ngwe. Usipangwe ngwe. Usipangwe ngwe.
Una shida gani? Una shida gani? Una shida gani?
Unapiga simu uongee.
Una shida gani?
Ukipigiwa upokee.
Mzee tu una shida gani?
Nono many texts, bona umefuta message.
Una shida gani?
Good morning jirani, salamu gedu chaburi.
Una shida gani?
Udanganya watu natoka na viki.
We.
Utaacha lini mambo ya kiki. Hata kwenye ugomvi unakosha viki. Au badi riki, au wambi
na
riki. Nasikia walisha toa na posa. Laza chini chini unapanga kumtosa. Kila kukicho unalia na mwamposa. Na unajua anawapanga kina lusa.
Una shida gani? Una shida gani?
I say, body your problems. For a minute, thank God for your life. Live true and honest to yourself. You should never lie. Usiku furu chome. Rada safi bora tu kujinai. Put a smile on your face. I am Aisha, you only live once. Whichever the matter, the case. Nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu takondae.
Takondae.
Juhudi na haso ni zako. Kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takondae.
Takondae.
Kama ni wakushikisha shikisha. Ni wakulewa lewa. Ni wakuchoma choma. Lewa shikisha. Kama ni wakushikisha shikisha.
Pombe ni nyingi, nazibu wa ina zote.
Shiro nisha tumafea. Utakuja ama utakula. Ina karo kwa juu ya mashisha. Wanavuta wakichachisha. Shiro usikulefea. Nisha tuma basi we kuja. Ina karo kwa juu ya mafea. Wanavuta wakichachisha. Mbona tujitie stress. Situ nakula bata. Ile kinyama utaki mtu wanipimie. Nafanya na chokitaka. Ni yangu hela. Shikisha, shikisha. Ni wakulewa, lewa. Ni wakuchoma, choma. Lewa, shikisha. Kama ni wakushikisha, shikisha. Ni wakulewa, lewa. Ni wakuchoma, choma. Lewa, shikisha.
Have some fun. No stress, 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 have some fun.
Sheli watu ni kujaza pili. Domo ura sitike kamyeso kakishiko sijibishi. Sina flow kasa kafi menyesheo melemeo. Osti pro sijichocho takemeo. Wadhe kuna wasupo na machupa za pelea. Wanyagi wako pale watusha wazoea. Tuyo dogo janja sina wa majanta. Mina masauti na wakunyo kama fanta. Fanta na hafsa mademo jichapcha. Hapo kile geza jodatili wa matapcha. Yeah.
Have some fun. No stress, have some fun. No stress, have some fun. No stress, have some fun.
study mziki for a while now. Jume kwen kipenda ngoma tangu young wow. To some point ni kamini mini mkali wow. Nafana na stema na kopi nyash na kali how. Mina fiti nju brand ni different. Tam ni karibishi ya mtaki mini trend. In this case baba ni kukazi usi stress. Ati hakuna kiti intaketi kwa kids chair. Ubole ni kona usi mention. Ni tension ni meambi wapo kwa reception. Nasiki ataka ni kona potential. Huku nafa kuchikaza ni kwena connection tupu. Mbona inashituwa na ndo naanza pana. Ama kuna mtu anataka tukuni garash. Jayo story nataka namba ya jealous. Sim naona vile masauti ni badass. Wild Wild Willis nadai kuja 10 over 10. Lakini nda kupataje gade. Ghost na gidi mtani cheza again and again. Nadai amina niweke trend. Nafa kujua kamene mwakide una muende. Nafa kupiga kelele ndio ngoma itembe. Bahanli ku DM pia kode na pose. During ton angesema misi mbi ghost fan. Lakini nadai kuja juu. Mina dai kuja juu. Achani kuje juu. Siwacheni kuje juu tu. Lakini dai kuja juu. Mina dai kuja juu. Achani kuje juu. Siwacheni kuje juu tu. So nothing comes easy. Nadai kupiga tizi. Nafaa kuwa busy na hii content. Juata I sound fiti. Kutoa ngoma mbili. Alafu ni kuwe chizi na nipote. Soka lonje mfalme na mo. Najua mnijui lakini for real. Hakuna mado. Na pia ta kuna video. Bora mnaniona. Naifanya na simu kuna corona. Kolongolo mnyanye shiti. Post tu hivi data kasi fiti. Nikifanya ngoma kali kali nizi post. Na senya taziona zi ad kwa TikTok. Ndo nisikike ngambo. Ntajionea mambo. Lazima niji hando kimpango. Nafaa kusaka support kitu kama kolabo. Otile atasema time bado. Vivian atani push. Ata siyezi regret. Ngoma moja tu. Italeta the rest. Shida ni kujiprove. Sijika nitaweza. Ebu mtu anitumie namba ya Sam West. Eriko fanye ngoma zangu parody. Ani temzungu mituju nimesema. Meongeza calories. Mukami aniambie sira isi kumpata. Jua kwa level fulani na mi bado naanza. J Blessing angekuwa kuzo yangu na kuambia. Sain ingekuwa na tuzo ya video of the year. Mavixe na ingekuwa stress. My dear, okay. Simon mean, is simple boy, and I change my gear. You na die kuja juu. Mina die kuja juu. Achani kuja juu. Siwacheni kuja juu tu. Lakina die kuja juu. Mina die kuja juu. Achani kuja juu. Siwacheni kuja juu.
The German family, I want to wish you a happy new year. 2024, full of life's blessings, Mazee, at its fullest. Full of good health, full of success, full of money and lots of it for sure. And speaking of money, I want you guys to manage your finances with a Coop Bank here account. Now I'm talking to my youth people, people between the ages of 18 to 35 years old. This account is just for you for sure. Next year, be financially woke of your situation. Guys, remember we do this each and every Sunday. Jamming flavors, 12 p.m. on the dot. Each and every Sunday. And I go by the name of DJ Toffers. Mr. Five Star, the man with the vibes, the man with the flavor. So until next Sunday, peace.
Bop, 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 bop yaga yaga numpa naza mura trace.
Ngabikiragi ngatubwenye nkiyahuza waragiye